wuxuu yidhi gabaygan buduudka u lahaa waan ka baalideeyay ma bilaabin meeshiiyo intay daladii ogeeyay fadka diinida baasuhu galay yaa buuka sii dhigay ee ninba diinadii tiiriyey oo beelaashaan ahaa iyo bermijeeye maasada raggii baashaha intiida iyo xalay baabastada lay akhriyey goor habeen baad ahee boorseeya caawar haya birimadiisii burciya looya baargaal habeenya badaha liilkooda baladweyne baydhabihii xamal bayd isliya koonfur bilaad sheekh xuseen iyo arlada bilaha loo jeeda berin carabnabeed iyo kabcada lagu bishaaraysto baallaha intaa laga jirta ee baraa islaameeda dadka badani waa ii ogyahay baabka maasade badweyn iyo anigu ii yaqaan bilaadi deeraade bilaadada wax laga naadiyaa baydahan dhigay bukulu ninkii ii yidhaa baanbaddaan gelinee burmadiiyo sidii meeladan wax u baduugaayo bistooladaha meeshaan ku rido laga banjoogow iman suduud ka wada beeranahay baaquliya caydi iyo aniga baandhaha tol waa layga badiyaaya uma barin bahday iyo inaan biciyo daarood shisheeyaha kolkaan badarsano yaan anigu baysaayo ganiga balaayada dhigay ee huriyey baaruudda iyo bugagu maxamed cumar badiyey kiiskooda badi waxaa la weydiiyey ninkii bawlaha xulayay baadkiis ee wiil batraal hiwankii berida way taabtay akiila haya bacnaa beerka kala gooyey dibadadan laysugu baxee boqolku ruux weyde harbuu gabaygu baabka a noqdaa dunida baa weeye barkab iyo naagtii bahar rarsame ee deeb bilicdeeda ee badaladu dararsay iyo baar haddii la arkay si fadhiig daba loo baxshee beelihii roogatay harbuu gabaygu baabka a noqdaa dunida baa weeye nebigii bareeya cadhadu dhinaca boogay oo baasadku nuugu jiray baasihii gelin dibadadda geeli bardaawada balaayeeyey harbuu gabaygu baabkaa noqdaa dunida baa weeye sidihii baktiga siisay ee bayrisana seexo ee inay bidciya ceebfaleen buugga lagu jiiyo ee say dadku uga baxeen loo bedelin haydka harbuu gabaygu baabkaa noqdaa dunida baa weeye baadi iyo xigaankiiyo ninkii baradii way yaadka bilaashaas u qaybiya hadduu baad ka tegi waayo ama wuu baktiy amase waa loo buraanburiya dunina barwada loo akriy buugga kuma taalo marti balashi loo daadiyaa waa baktiya duufi guuriga sun baa lagu daro layska bii soore balaayaa dhacdaye yaa haddaba dalil hooyo doonabi gabayaasna waxaa lahaa maxamed cali beenle waa mahadsantii